Yeah. Emperoni.
Chisagalira echana chintu demo. Sidio mumu mulengo chechino chinta demo. Biboso binjibe kubagana obolumu. I want to feed it a pass. Yeah. Siku yomba, siku luana. Na yechi neno chendi muchiba ita love confusion. Nyagala chana chiwala na chela jima chila na yeah. Ebi buzo binjibe kumutima. We mkweka wabula kubanga wankuba. Wana wakola kuba mutima nangene funda. Gabo manyomu kwa numangu mwana yene. Nyahaga na tumabikola wechila kanda kuba. Chisari na mutima kwemba nyechi funda funda. Na yate competition ni pressure jankubia. Magezi gata emperu no siru wakubwa. Rakatandi kabulilu cha anti na babia. Bari pila maswa katika sale na butida. Nyama nsibye muweko wa musibye mnyumba. So watali sidia sinywa love ya jinja gaza mrose. Chechi mwoli kumeza.
Nimu love fusion, confusion.
Mukumi weni na chila bika tebu mala.
Nimu love fusion, confusion.
Mwode mwoku nje gala na mwoku weba gala.
Nimu love fusion, confusion.
Mukumi weni na chila bika tebu mala.
Nimu love fusion, confusion.
Another time for the rappers. Mkwano weziba mpaka ya kutakati. Birungo vya linabia nyeza no muhabati. Bigate vya kati encha wano nevya aluri. Asika wabi umbakolumu ampera mbakuri. Elisuri mwenye yelu temanye ya namuri. Dobo zili pomo gamba nyeza ya lubiri. Bwa mwenye kafana nyike baita selfie. Singo ya visira yowa menye chela nekechi. Kalinga wenda banabu manyira bamanyi. Bayi ya yidia bamu weza application. Itemte tutacha bad love potion. So ya walai setroni ya bamu heaven. Olomo na ngomi miaka data ambele sole. Basa jabanji na ye manya kukwe kwengu mide. Echija chije oru koba kukwe kwensi vide. Na ye vike bubodo mondifu na ye omuse.
Nimu love fusion, confusion.
Mukumi weni na chila vika tebu mala.
Nimu love fusion, confusion.
Mwode mwkwe nje gala na mwkwe weba gala.
Nimu love fusion, confusion.
Mukumi weni na chila vika tebu mala.
Nimu love fusion, confusion.
Another time for the rappers. Ufana nyobu lonji wembo kuba non-stop. Nabika ye chila vika tanavisa na soap. Ene majali na esinga kane ya pop. Tasala kapata envidia siva zero. Akwa gaze kubo, ovimbenga sebo. Oite kuwano na walio vunjene mikono. Habana bakubonge kongo yise mugeto. Bawanike mikono bagambe yes sebo. Mbuzi buna baka yanzi kange bakaliko. Kanamba kibaka galaba wanene nkolo. Teka teka zangi kumukolela mikolo. Na ye puza buza antuteka umufo. Balengelo no ya batuza obu fofofo. Uloku woku hundi kwa we kwali kwa nkizo. Funye evyo kuruanyi sakati mfunye chiso. I want time feed it up pass me the emperor.
Nimu love fusion, confusion.
Mukumi weni na chila vika tebu mala.
Nimu love fusion, confusion.
Mwode mwkwe nje gala na mwkwe bagala.
Nimu love fusion, confusion.
Mukumi weni na chila vika tebu mala.
Nimu